Nakinukisha sa, nani anabisha suna juwa nikitimba mi huwa na watisha, angazetu chafu afu wakuna wakusafisha. Waki funga mlango si tunapita na dirisha. Uuu, ajewai siku lose. Wakimba reggae si tunaimba blues. Watoto ntatu ku real no mashouse. Nando mana hatu choki siku fainda yoma pound. So, ninu tani ambia sasa. Ninakinukisha na mnyegesha jipata. Wanauliza jisi gani si tumejipata. Fatu cheki na kima kudeleki motherfucker. Usoni machis na kula bata. Au machis tumejipata. Ukatamani uje utufata. Chunga rada baba unaweza ukabakwa.
Siku mbili ukajoka itwa tata.
Nakinukisha mtaani na kitu kinanukia. Minuko imelipuka ukinusa na sinzia. Fear none man, nakinukisha no fear. Wakiniona man pande zote nao fear. Mimoshi kama yote nipo na gang gang. Akili zimedata mina waza chang chang. Tunachukua one one tunasepa gang gang. Tunapozama tunakinukisha na wapinking. Kazini kuna kazi, kazi ni kazi kuipata money. Nitaji peace mezana na puitumia money. Akili nyingi akili money na puisaka money. Nitisau vipi madeni wakati nisaka money. Nakinukisha daki na nukia msata. Ukisikia bao yu nisha kinukisha kaka. Kiona tumepoa pamba kali tushajipata. Alafu si hang fano chubua hudi tabata. Bless your malume.
Nakinukisha man.
Tani magetoni, kasiri sebe pevine. Nataputa kwa tabu natumio kirushia. Misi jaya don't care.
Nakinukisha man.
Tani magetoni, kasiri sebe pevine. Nataputa kwa tabu natumio kirushia. Misi jaya don't care.
We that good boy. You got me some boy. This was a bad boy. Bad against a bad killer. Bless your Malum. Black Queen. Untouchable. With the killer ever dies.
Come mix genius.
Untouchable. Tony fuck a mainstream.
Beat some records.